Yesithombe seshumi.
UJobe uyalila. UJobe uqale iverse yeshumi nantathu sigcine iverse lamashumi abili nambili. Lesithombe sikhombisa usuku olubuhlungu lukaJobe. Izisebenzi zamlethela izindaba ezimbi. Isebenzi sokuqala safika sigijima sizomtshela ukuthi izitha sezibulale isebenzi sakhe zase zintshontsha zonke izinkomo nezibongono. Singakaqedi leso kwafika esinye. Sathi umlilo usushise izimvu nomalusi konke kwafa. Esesithathu sathi izigebengu zabahlasela zantshontsha wonke amakameli. Esinye saletha ezibuhlungu kakhulu. Izingane bezidla ndawonye ngesikhathi izulu lishaya indlu zafa zonke. UJobe waguna ekhanda wawa phansi ekhala wathi, uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile, malidunyiswe igama likaNkulunkulu. Yise kwenzeke konke lokhu, uJobe akazange one ngokugxeka uNkulunkulu.